Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi rima te kaumā ono. Exercise 56.
Titiro ki ngā whakaahua, whakautua mai kua ngā pātai nei. This exercise gives you practice in using words such as riro, mau, mate, pau, and mahue, which are sometimes called statives. By now, you should know how to use these words. If you don't, you should read the relevant section in Te Wāhanga Tuarima of Te Kākano before attempting this exercise.
Hei tauira tēnei.
A.
Kua riro te paoro iā wai.
Iā ani.
Tahi.
Kua riro te motukā iā wai.
Iā haimona.
Rua.
Kua mate te pōaka iā wai.
Iā mita.
Toru.
Kua taka te pereti iā wai.
I te kōtiro.
Whā.
Kua pakaru ngā kapu iā wai.
Iā pare.
Rima.
Kua maute ika iā wai.
Iā rangi.
Ono.
Kua mahue ia i te aha.
I te pahi.
Whitu.
Kua maringi te miraka iā wai.
I te pēpi.
Waru.
Kua mataku ngā tamariki i te aha.
I te pūru.
Now make statements about each of these same illustrations.
Hei tauira tēnei.
A.
Kua riro te paoro iā ani.
Tahi.
Kua riro te motukā iā haimona.
Rua.
Kua mate te pōaka iā mita.
Toru.
Kua taka te pereti i te kōtiro.
Whā.
Kua pakaru ngā kapu iā pare.
Rima.
Kua maute ika iā rangi.
Ono.
Kua mahue ia i te pahi.
Whitu.
Kua maringi te miraka i te pēpi.
Waru.
Kua mataku ngā tamariki i te pūru.